Mighty and righteous are you, Lord. All the glory and the honor belong to you, Lord Jesus. Yeah, this is for you. This is not a song, it is a testimony. Don't lift me, to God be the glory. Yes, this is Tabs Reformed. In fact, me may change name to TCJ. True story, si game kama teke. Si strategy ya kumeke teke teke. Ni kukuswa shua na kukua shua. Ni real love from this guy Yeshua. Ali nikuta nikiwa down. Aka nivuta toka ground kani ngarisha. Sir, ninangani ko thank you sir. Tukila mahali nasikia you looking good ma. Na, smile, hashtag thank you. So many bariki mana many why ma fun. Aka nyomba roo bila shaka jibu ikakuwa take it sir.
I surrender all.
Tutote yote yote.
I surrender all.
Mizigo atazibeba. Usha waipendwa. Ukambiwa usi worry to ya eni yote atatenda. Sinanga stress. Keta Kenya power kumanga anazi sort for sure. Turn on time you know. And although adui anazidi tuko plot. But still uski me sinanga ma stress. Visa zikikam ni yeye anazi sort. Waiter mi fortress. Kwa kweli laki mi ati ya lali ya sinzim. Rani anilinde mi. That's my hobby kwa fupi CJ. Kwake niko happy. Fuke still a gay. Nina mlove. No one above. But over there. Leader. Lazi mefika summary. Ni sawa niki se.
I surrender all.
Tutote yote yote.
I surrender all.
Meoko na watahase. Let shukwane.
All to be mine.
Chukua chukua she. Chukua chukua she. Chukua chukua she. Chukua chukua kukula. My heart, my mind,
I surrender.
I give you my soul. You know, I love you, Christ Jesus. As a matter of fact, I give you me.
Surrender,
Yanni, Tabs Christ Jesus, in peace.